Najua usiku kijigeuza baby unipatina. Sina tasimu useme hata tuchati. Kwali yako ndani kukosa talaki baby no. Nisingeweza kubaki. Please weka sim loud speaker nionge na kijacho. Najua yuko macho mwambie mimi na haso kwa ajili yenu baby. Sintacha kupigana mpate menu. So I know you miss me.
First let me say to you, I can't wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today's a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like do do bang do do bang. Cause now you I choose so I am family. I sing for you wanna be like
do do bang do do bang.
Baby now you I go pick up.
I am family.
Let's go boo. Najua fura yako ukiniona na mimi nafarijika wewe ukinona. Naumia sana mabe ukinuna. Nimenyuti kila ila benta rudi nkipuna. Niombe siku mbali kufanikiwa. Shika tumbo kisali ntabarikiwa. Wambie veso kolo kwinyo. Na kuombea kila sekundeli usije ukarubuniwa. Na usiwaze Mungu ataleta nini. Lakija wakike baby jina ntatoa mimi. Alafu najua atakuwa pini. Ila na wish kama jekidume cha mjini. Ila chachu wende. Na ukipata muda homu wende. Bae, ila klabu siende. Mana kuna mamende nao wamelelewa na tende. Nimemtuma Picasso kulete kipochi. Kisimcha tochi. Nitarudi na TV nkaguagizia makochi. Chuma kikonjani kina kuje kwa boti ma baby. Kliniki utenda kwa bajaji ma. Na uzazi utokula kwa wazazi na. Mepanga kufanya baby shower. Tafanya kuwa mpaka shuga zako atapagawa ila bu. Chachi wende. Na ukipata muda homu wende pia eh. Ila klabu siende. Mana kuna mamende nao wamelelewa na tende.
Every day I dey pray for you. Oh, in my heart there's a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like
do do bang do do bang.
Cause now you I choose so
I am family.
I sing for you